nitwa Mugisha Ariane, mfite imyaka 19, ndi umunyonzi mu mujyi wa Kigali, mvuka mu karere ka Nyarugenge. Njye mukobwa njyenyine mu mujyi wa Kigali. Mbana na mama wenyine, tubana turi babiri mu nzu. Mfite umubyeyi ni umuzungu zaye mu mujyi wa Kigali nawe. Nari najya kuba umunyonzi, narigaga turoza ibintu bijyanye n'amabiswi n'itabi, itabi rino ry'amafeji. Ubuzima bwo gucuruza agataro mwirihira minerivari. Ndagakora noneho hari ukuntu nk'umunyonzi yazaga aje kugura nk'itabi, aje kugura n'iyo biswi, agaparika igare nkaba ndarifashe ngo ndimo ndarya munyenga, nkagira amahirwe nkaba mbonye n'umugenzi nkaba ndamutwara. Numva gutwara nta kibazo, ngo nkumva nyine kubikora nkumva ari nk'iryanjye, nanjye nabikora. Ndavuga reka ncuruze, nimbona amafaranga nzagura igare ndihe umunyonzi azajya arintwarira. Ndakora mbika ibihumbi sengani ngo ribyanje rishyira mu muhanda nge ndyitwarira. Maze nk'amezi atandatu bararyiba. Nsubira mu rugo ndicara ndatuza, ngira ubwenge ku gihe, ntekereza ikindi kintu nakora, nkumva nta kindi kintu nakora ngo kinyure nk'akazi nari nsanzwe nkora. Ndaza nkazajya ndoba nkavesa n'ubundi nk'uko natangiye. Kubw'amahirwe mpura n'uwo mugabo watwaraga igare, nawe we yatwaraga igare rya Vitenti, aranyibwira ngo yitwa Michel Kamanzi, mbwira yuko yamfasha kugura irindi gare, akamfasha no kuba nakiteza imbere nanjye nkajya mu ikipe y'igihugu. Arabinkorera ampa igare nditoza, akabona ari aho ndimo ndagira. Aba arambwiye ngo yamboneye ikipe, nagenda nanjye nkabakina. Mfite intego yuko hahandi abandi bagera bakaba ba mbere, nanjye nakuzana n'uwo mwanya mwiza ukampemba igihembo gishimishije. Nziteza imbere, mpeshe ishema abakobwa na bagenzi banjye n'ikipe n'abadufasha. Uburyo nuzajya nyine ndeba undi mukobwa yabireba bikamushimisha, kumva ko nta kidashoboka mu buzima.